mubintu byalavu fenna tuli babi okufuna goyagala olina kumubba mubi namwafa bomwagala woye yabaza ensimbi ekisoboka omukwanno gw'amaanyi tegugula nsimbi nga bwe nalinayeeyo benakyanga kyanganga tobanga okyalimu ebyo ngaokyakyanga kyanga baby sobaddemu akabuuzo wakoma kwabo oba nedda kubanza nakoma kwabo bebasembayabo bomanyi bokaboka baby mpe ekigambo kyo wakoma kwabo oba nedda kubanza nakoma kwabo bebasembayabo bemanyi bokaboka nawe nawe mpe ekigambo kyo ewange ewange karibu oli wakusoso wazanga ntima mu lusuku lwa menvu nakwetegekedde buli kimu taratibu ngobanga kyempulira kyowulira kiwedde amazima ga mungu nonononono omutima kimanyi ntalafiya naye sagala kutala mu bamafiya bikugamba lwakubanga nina mufiya gyentala omutima njagala mbe kushuba nawutemiyakoma kwabo oba nedda kubanza nakoma kwabo bebasembayabo bomanyi bokaboka baby pe ekigambo kyo wakoma kwabo oba nedda kubanza nakoma kwabo bebasembayabo bemanyi bokaboka nawe nawe pe ekigambo kyo wabula balala bajje mu bwongo jagala mbe nawagaziwe neyagalira emanju n'emiryango bae ku mutima ze gw'oba okulira omala otekeko olufungo ebitafutafu nkuwenga woyagalira takubeku abalongo kaba mpito wekuba anti balugera nti atabubira siko yetali ndeka nkusumbuwe lafu butabowa nkusumbuwa nemala nekusanyusa kubakoma kwabo obaneda kubanza nakoma kwabo bebasembayabo bomanyi bokaboka baby pe ekigambo kyo wakoma kwabo obaneda kubanza nakoma kwabo bebasembayabo bemanyi bokaboka nawe nawe mpe ekigambo kyo.